Gavumenti yekwanga Uganda ekumizza abalimi b'ebikajjo nti akadde konna baakutandika okweyagala mu mulimu gwabwe gw'okulima ebikajjo oluvannyuma lwa Palamenti okuyisa etteeka erya Sugar Cane Amendment Bill 2023 erirungamya abalimi b'ebikajjo ne gye bateekeddwa okubitunda okukakasa nga tebaddamu kufiirizibwa yadde omudidi gw'ensimbi. Amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Palamenti nga ye Thomas Tayebu abanjirana akawungeezi k'olunaku olw'eggulo bwe yabadde asisinkanyemu abalimi b'ebikajjo abeegattira mu kibiina ki Greater Mukono Sugar Cane Outgrowers Cooperative Society mu lukiiko tabamiruka ku kitebe kya division ey'e Kawolo mu munisipaali y'e Lugazi. Yategeezezza nti kaakano abalimi b'ebikajjo bagenda kweyagala kubanga Palamenti y'eggwanga ensonga zaabwe yazikozeeko dda. Wano we yasinzidde n'ategeeza abalimi b'ebikajjo nti Palamenti etteeka lino yaliisa era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'aliteekako omukono kale nga ebbanga kaakano lya myaka ebiri egyaweebwa bannannyini makampuni gano agagula ebikajjo businga libeera limaze okuggwako etteeka lino ligenda kutandika okussibwa mu nkola.
Tetwazi fudeko katwasiteze muteka tumanyo jamu na masanyarazi. So tuagara gwe advani mega wa satano muta ameza masanyarazi. So jamu bikajo tumanyi sente zozi jamu agara na zo uweko mwenye. Tumanyi o jamu mora sente. So tuagara ito mora sente zibamu na zo mwenye makoreti. Tumanyi o jamu esano mwenge. Kwa mwenge sente zo jamu na zo tuagara mwenye makoreti. So jeteka jetuwa kora. Weba mara kuja koko. Omulimi ajja kutwara 50%. Twaba w'emyaka ebiri anga waru factories zagamba tinayenze sinaba kugenda bya masanyalaze nze sinaba kuleta ekyuma ekikola ethano so ne tubagamba okay mwabakoze bwe batyo mwena kati industry tubawadde grace period mwena murabe nti mulina ebyuma ebinajama amasanyalaze naffe nga government ijja kubawa power purchase agreement.
Mumbera ye muto maseta ye wabanjirana sinzide wano nakubiriza abalimi bonna obutagezaako kwetondako ttaka lyabwe wabula balikozesa okulimirako obulungi ebintu byabwe byongere okwongera okuteekateeka obulungi obugagga bwabwe awamu n'amaka gaabwe gasigale nga geeyagala.
Tabakuburide akasenta kali mu bikajjo naye mujukire stability esingayo ya food security waka orina kyakurya kuba murimu ebikajjo ne mukora ki ne mukora ki murabe nti murimako ebyokurya ebyawaka enye n'ebyokutematema etaka gwegwetaka oluwa abaana katona akuze kwate ebidyo kwate ebidyo kwate ebidyo murabe nti muprotecting etaka lyamwe nga famiry balikozesa nga famiry sange nti mulina famiry yamwe famiry ya Sarongo erina eka kikumi bana balikozesa igate ya famiry neberawo kati bana abayindi kyebasinga betwegomba fevyaffe twabitematema dda naye madivani ayinza kugamba kati obudde bwe nga bwali mukadde bali mu madivani tayinza kuyingira munogamba nti waliwo kyogenda nebwobeera madivani famiry yone nakusoka netura kampani nebaraba kubanga sikyabwe kya generation zezijja.
Julius Katerefu ngono ye ssentebe w'abalimi b'ebikajjo mu ttundutundu erya Greater Mukono nga ye beegattira mu kibiina ekya Greater Mukono Sugar Cane Outgrowers Cooperative Society agambye nti embalirira eno etunuulidde nnyo okwongera naddala ku mutemwa gwa ssente ez'okuwola abalimi b'ebikajjo gattako n'ebijimusa eby'enjawulo ebibaweebwa okusobola okuyitimusa omulimu gwabwe. Asabye abalimi b'ebikajjo okusobola nabo okusigala mulimu guno era banyikize nnyo ebyo bigenderedde okubakulaakulanya basobole okuva mu bwavu.
Emotoka eri balayitako emiliyoni nsanvu tetwazeebuze ebintu bya kibiina tractor n'ezavudde mubikajjo ezakoze eki ezakoze emotoka eyo naye byonna bye tukozesa tubiteeka mu mbalirira eyo oyita wa gavumenti najja n'abitululamu ne babyesasinga ne bigenda paka waggulu mu Kampala minisitule wa trade ne babitululamu nti biki bituufu ekibajjo kigenda okukola okulaba nsobola okugenda ku magombolola ate twagala okulaba nti saavi zenye egenda kusembera ku magombolola gye muli computers weziri mutandika okwewandisa muki
nze nsemba bajeti eno tugiyisa olw'ensonga omwana ono akyali muto yejimba bwedi mutunuulire emabega we twali nejetutuuseeko.